keep it locked.
Okuledde n'ekyo yagala tonnakifuna kankwanjulire aba Cartoons Media abakugumu kye bayita Audio Production nga balina studio etukaganye n'omutindo kw'osaba producers abategeera kye bakola mu kyo producer gw'osaba gwe tukuleetera songwriters menye kindeke ki mixing mastering hop awo twasukka jangu leero tukole music alina soundi omulungi ku bbeeyi eseko obuseko kuba ku 07 06 94 85 79 obukingo nakulonga bukyali oba tukyereewo ku studio yaffe Makindye.
Katubanjulire aba Cartoons Media abakugu mu kukuba n'okweditinga ebifaananyi ebituukaganye n'omutindo ku bbeeyi ey'enseko obuseko. Oyagala soft copy oba hard copy? Kyakupostinga ku Facebook oba Instagram. Olina mbaga kwanjula bafide patizi mukolo nandiki bafude ku noti musanvu noti mukaga mwenda nyamunana tano musanvu mwenda kulwa ebifaananyi ebirungi.